Njagala muteke wa maso nange ntadde wa gange wemba nayitira mu kkubo kyamu eri abanoonya mwayogera bigambo bagundi bye byanzirusaako n'embabazi musango kigwe nazza muwoza natyobola neyajja olw'embaga buli omu yali avuganya abasajja bakulu bamukyasaaga so kiba kyakyeyagalire okunoonya omuntu era n'ofuna bulijjo mundaba nzunga nga mumpeereza bujjambo mumanye ejjambo yeekuza abaana oba enjoleza n'enfumbira mututambuza n'emyezi waliwo nego bakwanira omwaka nze kwe kubasala ekimmoonyo okufuna owange ataabiwanguye n'ennyingira mu kunoonya lwaki mwakikolamu emboozi ne munjuliza bwa sereebu mbw'okunoonya kudiba naye muli bazibu bakazi mmwe temulina ddiini temulina kisa temusaasira kati mwogera ki ng'abanda byejjoano lwaki mwali temwanfumbirwa gwe nafunye ate ŋŋenda mubakuba nabagambye muteekewo amaaso ŋŋenda mulagalaavu mpuli ngeri mwerabiza amaziga gonna nafunye omutuufu mmwe mulabe mukama yampadde ono omwana ono mvuddeyo mukunoonya kati nnina bibadde bibuuzo kati ne ansa yino nayagala atya katonda era gwe nfunye okunoonya si kudiba mwe nfunye omutuufu eyankyawa gwa ddalu ebintu by'omukwano bino buli omu abikwata bubwe kuba bizibu ababeezi tetubafuna mu makubo geegamu wabula kuba kugezaako abalala babafuna bava mugga mu butale n'emmasinzizo buli wamu mu takisi ku mbaga n'emabaala n'abagula bamalaya babawasa mu mpisa tuwasa bazadde be balabye kati tusiima byaffe buli wamu ne tubalaga bakyala be tufunye buli kintu kiri ku mulembe mubya nassaawo kamera tulabe ennyini musigala n'agala enziga mmwe bwe nkuwasa kasasiro mugobe mututamya makawe mutucaŋŋanya ne mukyaki batubuuza gyani alina ensonga entuufu awo ddala nga ng'omweremesa bana abagole okugattibwa nga ne kamera weeziri mu lujjudde mu bangi abaliwo kino wekikolerwa yadde mwesiima babiri mu nkukutu naye amazima gave mu bantu kitegeeza kiba kibi okufumbiriganwa ng'omwaliko abaleebeesi muleke kamera zijja okukola endagaano nga balaba eno enkola abagibuluze katutunule ye bujja ejja kukola buli wamu amazima gasigala mazima kuba okunoonya sikuzza musango gwesse mu kitinga gwenza okuza baana gwe taata gwe maama kubategeka bagende ku ssomero kupakasa kuno kwoza na kufumba obikola otya toleeta usigalo mwawulira walukakanda omulugube obutaswala kiri mululu nze n'okugenda mu kunoonya nabala nkulembere mujja kugoberera nammwe mufuna ababeezi ng'ofunye oyo gwe baakutondera mu buli kimu oyo akwegomba bulijjo aliwala ne gyasula tuwamanyi tubadde tutomera buli muntu feesi n'amafiga nga kwe tufiira ng'oli bwakusanyusa olw'endabika y'omukolota paka lwe mulyewasa butabanguko buli maka basajja mmwe mugakaabanga mukazi waakukutana basajja wanaabamweka temulina bakyala n'abakazi abaatamu amaka temubanenya okutomera kubadde buli wamu kulwanagana kwesunaasuna paka lwe mwawukana watomera nafunye omutuufu mmwe mulabe mukama yampadde ono omwana ono nvuddeyo mukunoonya kati nnina bibadde bibuuzo kati ne ansa yino nayagala atya katonda era gwe nfunye okunoonya si kudiba mwe nfunye omutuufu eyankyawa gwa ddalu bekitaasanyusa mu nsonyiwe kino nakikola kiyamba nze kasita mutuuliza babiri gye tuliera twagalana nayagala alina omutima gwange ow'endowooza zange gwe tunakkaanyanga ataate katonda n'okwagala abaana nakiteeka mu papuliki abakazi bakukuta abo akufumbirwa n'asigala ng'akukuta n'abaamusookerake tebata leesu kookakasiza nti benzi waba kusasula bbanja era leesu emaliriza bingi ekamala byonna gye bagomokera bababikira kukyalira balenzi baabwe ng'era nze ngumira ebyo ene ebbuba lyempulira abantu bange abakazi tebatudde alijja n'akyatula nti yenze sebonnakulaba onoonya ne nkusiima nga tatidde kamera alibakakasa nti ata buli mulenzi bwe byali lulisi kati bwe biyinze nalonda mu ataano gye tulaze mwewuunya mbatumye endaga muntu n'ekye mwannenya mu ekyo si kimanyi nkomyawo abulamu tulabagane obufumbo mu nsi butereere kisooseemu kati mugoberere naye kisaana baami bokka bokka zemasita Vincent Segawa atalowooleza mu nsobi n'ekinyira kiraba gwe weesulise kati muterere kkubo ntemeggazi nafunye omutuufu mmwe mulabe mukama yampadde ono omwana ono nvuddeyo mukunoonya kati nnina bibadde bibuuzo kati ne ansa yino nayagala atya katonda era gwe